You know what I'm saying? Kiunododora Bakora Kama katuni wa kuchora Nyuma vingora Natamania nite friendly Ila kana mambo mengi Video vixen So pulenta ni mvibiki Nataka ni mjue jina Waisho Kisha ni mwalike dina Waisho Ni mfate ni mpesifa Waisho Jinsa mekamilika mama Waisho I like the way you are Kama anachora nyoka Anavujurikana kana nyota Hapa gawi chambi Udambi udambi Nasikia adangi Kwa wenye vitambi Mina koma style Mbaka nataka ni mjue jina
Waisho
Kisha ni mwalike dina
Waisho
Nifate ni mpisifa
Baisho
Jinsa mekamilika mama
Baisho
I like the way you are Kwa kicha, kinoga, mikiraga, unanjua Utanumiza moyo